ngibozi mangibuke kutheni ngishaya imono mina ngishone ntoni mina ngishone ntoni no mine timvula ngizoyishaya ngingabheke kuva no mine timvula ngizoyishaya ngingabheke kuva ukufuma kwelanga vele khanye naso isibhakabhaka bese ngishaya imoto ndiza kuwe ngishaya imoto ndiza kuwe ukufuma kwelanga vele khanye naso isibhakabhaka bese ngishaya imoto ndiza kuwe ngishaya imoto ndiza kuwe.
Shine more than this, ooh, hey.